Summer time huwa na feel niko kwa giza misioni. Jua imewaka same time sina kitu mfukoni. Mabeshte wanatesa, inanipatia pressure. Na leo umekosa, basi kesho ongeza pressure. Mabeshte wanatesa, inanipatia pressure. Na leo umekosa, basi kesho ongeza pressure. Kitu najua, uko na mimi hauwezi niacha. Na tena niko shua, utanipanga hauwezi nichocha. Mimi najua one day,
one day, one day.
Basi nasema tena one day,
one day, one day.
We all hoping for a good life, najua itaweza someday. Ni inshallah na ma good vibe, hata mawingu ikitande. Weka kidole sema one day,
one day, one day.
Weka kidole sema one day,
one day, one day.
Knock knock nimebisha nifungulie. Punguza hizi mizigo minitulie. Ondoa pia mikosi nisiumie. Ukituma baraka pia unitumie. Nasikia sauti ya success kutoka mbali. Ili nishona kam kupunguza yo hali. Nakupanga fiti watu wajulize maswali. Vakesho nyali tukimalizia Kigali. Mechoka kutamak ni bless kidogo ntoke block. Mechoka kukwama histress kidogo nyeke shock. Na feel go chained up ilikuwa kidogo ntowe lock. Na feel kupack up nijitowe ndo wa city talk. Najua uko na mimi hauwezi niacha. Tena niko shua utanipanga hauwezi nichocha. Mimi nasema one day,
one day, one day.
Basi nasema tena one day,
one day, one day.
We all hoping for a good life, najua itaweza someday. Ni inshallah na ma good vibes, hata mawingu ikitangre. Weka kidole sema